ujonge, ujonge umlomo wakho ungaze wone. Phela la kimi selishonile, khawuyobheka abanye mhlambe bakulindile. Ntombi ke ujonge, ujonge umlomo.